Ogenda nolowoza kwebe bibawo muline webuzo biriyo anawonawo ebizibu entakera ero bigwawo ngatera nekyatomanya oba binavawo dunia bwetyo bangi bagiyita bunga balumwa tebalabye ku ssanyu kino si kyekyo emiranga n'okwazirana bituulira biva mu kusoberwa omuto n'omukulu bonna bakaaba mugaga n'omwa bonna bo bonna basinda naye nga lulikyalumu ebyo bikome yesu waffe lwalirabikira ku bire
eyo siri banyimba nasanyu jere tuliwumulira mu mirembe myere kuse bikuyindula okwa mu bwere leka kuzikirira lwa bino webigwawo eyo siri banyimba nasanyu jere tuliwumulira mu mirembe myere kuse bikuyindula okwa mu bwere leka kuzikirira lwa bino webigwawo singenda nelumwa muli nenyikanyo nga ndabe sesekerera tuli mu muzanyo
busente zitusali baziyitiridde nnyo munabasumba kirabika baziridde nnyo
omubiroto bakitawe bakolera mu bugobi nga n'okusema kutono nina ekiteeso abaweereza bewaddeyo mu mulimu basana kuwanirirwa katukube tukole mu bwesi ku mulimu tukuwagire njere tujebuulire kubanga luli kyalumu ebyo bikome yesu waffe lwalirabikira ku bire eyo siri banyimba nasanyu jere tuliwumulira mu mirembe myere kuse bikuyindula okwa mu bwere leka kuzikirira lwa bino webigwawo eyo siri banyimba nasanyu jere tuliwumulira mu mirembe myere kuse bikuyindula okwa mu bwere leka kuzikirira lwa bino webigwawo abadde kyebase tunula mukwano wekanyembera atebeerako nekyoyigamu kuba omuzadde okuganza omwana gwazaala ngalinga ensolo ekyo mu butuufu kyennyamiza tebikomaawo ebisajja ebyewasa n'ebikazi ebigwagwa nga bitwesisiwaza gana mawuuno sigakulekera wate nga n'ebisingaku birimu kujja fa abalonde tutwala essuubi eri abo bonna basobeddwa nga tubategeeza tiruli kyalumu ebyo bikome yesu waffe lwalirabikira ku bire eyo siri banyimba nasanyu jerere tuliwumulira mu mirembe myerere kunse bikuyindula okwa mu bwerere leka kuzikirira lwa bino webigwawo eyo siri banyimba nasanyu jerere tuliwumulira mu mirembe myerere kunse bikuyindula okwa mu bwerere leka kuzikirira lwa bino webigwawo eyo siri banyimba nasanyu jerere tuliwumulira mu mirembe myerere kunse bikuyindula okwa mu bwerere leka kuzikirira lwa bino webigwawo.